Amahubo 33 verse 1. Yethabani kuJehova nina balungileyo, ukudumisa kubafanele abaqotho. Verse 2. Kungani uJehova ngehabu, mdumiseni ngogubho oluzintambo ziyishumi. Verse 3. Ngubeleni ihubo elisha, nibethe kahle ngenhlokomo. Verse 4. Ngokuba izwi kaJehova lilungile, zonke izenzo zakhe ziyakholeka. Verse 5. Uthanda ukulunga nokwahlulela, umhlaba ugcwele umusa kaJehova. Verse 6. Ngezwi kaJehova izulu lenziwa, namabandla wonke ngomoya womlomo wakhe. Verse 7. Ubuthanda onyamanzi, olwandle njengenqwaba, uwabeka ajulile engqulubaneni. Verse 8. Umhlaba wonke wawumesaba uJehova, bonke abakhilezweni mabathuthumele phambi kwakhe. Verse 9. Ngoba wakhuluma kwaba khona, wayaleza kwema khona. Verse 10. UJehova uchitha icebo labezizwe, uphuthisa imicabango yabantu. Verse 11. Icebo likaJehova limphakade, nemicabango yenhliziyo yakhe ezukulwaneni ngezukulwane. Verse 12. Sibusisiwe isizwe esinkulunkulu waso nguJehova, isizwe asikhethileyo sibe yifa lakhe. Verse 13. UJehova uyabheka esezulwini yababona bonke abantwana babantu. Verse 14. Esendaweni lapho ehlala khona, uyababuka bonke abakhileyo ezweni. Verse 15. Yena wadala inhliziyo zabo bonke, oqaphela zonke izenzo zabo. Verse 16. Ayikho inkosi esindiswa ngobuningi bempi yayo, isiqhwaga sikhululwa ngobukhulu bamandla aso. Verse 17. Ihashi liyize ekusindiseni, alihlangulisi ngobukhulu bamandla alo. Verse 18. Bheka iso likaJehova liphezu kwabamesabayo, abathemba umusa wakhe. Verse 19. Ukuba akhulule umphefumulo wabo ekufeni, abaphilise endlaleni. Verse 20. Umphefumulo wethu lindela uJehova, ungukusiza kwethu nesihlangu sethu. Verse 21. Ngalokho inhliziyo yethu ithokoza ngaye ngokuba sithemba igama lakhe elingcwele. Verse 22. Umusa wakho Jehova mawube phezu kwethu njengalokhu sithemba wena.